Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa mamamedi ka ofela ba Radio Pulpit, lebitso le matla le pholosang la morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti Masingi mo motsong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo ga ene sekgaolo ke ya 15, robala vese le nngwe fela, yone re fumane e balega ka tseleng. Morago ga dilo tseo lefoko la morena la tla kwa go Aborahame ka pono la re, Aborahame, se boifi ke nna thebe ya gago, tuelo ya gago e kgolo thata. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la hae, a tlatse ka di signs and wonders in the name of Jesus, amen. Ke rata motswalle a rategang re lebelela kganke ya go se tshoge mo ngwageng ona o moswa. No fear in this year. Re bona fa gore letshogo will spoil, le tla senya ngwaga o otlhe for ba bantsi. Re itse gore re tswa ko ngwaga o fetileng ko di-radio le dilo mamang go buiwang ka letshogo fela la bolwetse. Now, if fear is common, letshogo ke tumelo le bopaki ba motho ya weleng wa ka Genesis 3 verse 10 fale. Lefoko la Modimo le re tlhalosa gape le re fear letshogo le re tsietsa go ba go bona bonatla le lethabo, mme le tlisa le manyami go na le gore go be le boitumelo. No, the first fear not in the Bible. Fear not, the first fear not in the Bible. Re ke ya mathomo e re buisang ena fa. Le re lefoko la Modimo, it was given to Abraham, the man of faith. Ne le monna wa tumelo. This first not fear. If you love Abraham, or oske wa tshoga. If you love Abraham, monna wa tumelo. Tumelo ke opposite ya fear. Now fear and faith are opposite. As faith increases, fear decreases. Sometimes, like Abraham, we experience fear after a great victory. How say to God, Lord, it's a miles and to God, Lord, say, didn't see, Koba lele chokolele bante mo. Rabbanat a piece of fire, Mudim was given to Abraham to overcome his fears. Mudimu mutalo says on monta or kenaluwe na rele choko kanye ere balanya le to. Know the person making this promise. A promise is only as good as the person making it. Re bona mona gore Modimo ya matla o tla, the creator of heaven and earth, le dilo tso tso tlhoke ena fa ntshepiso ena mona. This promise is from the Lord. It's a kwa Modimo, it's a kwa the creator. He is the one who made the heaven and the earth. Ho bala Psalm 121 verse 2 mola. Le fokola Modimo le tlhalosa le reng mo Titus chapter 1 verse 2, he is the one who cannot lie. Modimo ake ke a bua maka. Lefoko la Modimo le tlhalosa, he is the one who can do anything. Modimo khona ira dilo tso tsotlhe, nothing is impossible with God. Ho ya ka lefoko la Modimo mola mo Luka chapter 1 verse 37. We can stand securely, re ka ema re bolokehile mo ditshepisong tsa Modimo fa. Lefoko la Modimo le re bontsha gape mo le re, we can enter the year with great confidence in our unfailing God. Lefoko la Modimo a ka ke a re tlhabisa ditlhong, a hapa le ke selo Modimo. Now, ela tlhoko hape mo gore the protection e Modimo a re fang yona e tsamaisana le this le tshepiso e re, I am your shield. Ha o fumana dintho tse dintsi tse di tswang kwa Modimo ga o tlhonolofala, o tlhoka gore you must up your shield, gore the enemy spirits di seka tlatsatla tsa go senyetsa se o na leng sona. Moses, lentswe la Modimo le re, he told Israel they had been saved by the Lord. The Lord and their shield. Deuteronomy 33, verse 25, 29. Modimo ke yena thebe ya bona. Ye ba sireletsang mo metsung, the fiery darts of the enemy. David called the Lord his shield. Modimo ke yena thebe ya hae. Mola ho bala mo Psalm 33, verse 20. Our help and our shield. Ki thuso ya rona hape ke thebe ya rona. The Lord God is a sun and a shield. How about Psalm 84, verse 11. The Christian still finds light and shelter. Tshireletso ena ya Modimo in the Lord his God, a sun for happy days and shield for dangerous ones. Spesiono tlhalosa jalo fale re mo quota. Faith in God shields is us from Satan and attacks the high. How about Ephesians chapter 6? Fale, tebe ya tumelo, rutsutsi tebe ya tumelo, ere khona utima metsi o tle ya Satan. Ephesians chapter 6 verse 16 fale. Lefoko la mulelo bontsha hape, Solomon said God is a shield to those who trust in him. Baba ikanya mudimu, Proverbs chapter 30 verse 5. Solomon monna ya botlhale are mudimu ki tebe ya bona. Le wena mo malwetseng dilo tso tso kopana le tsona tse dimpi, modimo batla go ba thebe ya gago, o batla go sireletsa. Lentswe la modimo sometimes le re isa round us with favor like a shield. Modimo o re bolelang ka ena, ela tlhoko gape fa le gore the prospects resulting from this promise, ere I am thy exceeding great reward. Fa le modimo o tlhalosa jalo gore ha o fa dintho modimo o fa moputso, ha o fa moputso fa ere I am thy exceeding reward. Wow, fa mo putso ntho engwe le engwe e o e tshwarang e molemo, the enemies di batla gore di go nkele yona. Your life, your family, your marriage, mosebetsi wa gago, everything. Now you need a shield, you need fence ya modimo. Lefoko la modimo le tlhalosa le re Satan o ne a bui ka Job, a re Job ga go tlotle fela, ga o worship fela, o mosirele, o mo ageleditse ka legora le tsotsotlhetsana le tsona, ebile wa di multiplya modimo. Ke rata gore modimo le wena tsatsi la kajeno a go abe a great reward to you. Abraham had refused the rewards of the king of Sodom. Gobala mo chapter 14 fale ya Genesi, lefoko la modimo le tlhalosa jalo. He could have had great reward, di spoils tsa ana di kry-ile ga na tswa ko ntweng, but lentse la modimo le re modimo a mo shield, a ikhethela gore a kry-e reward, a tswe moputso, a fumane moputso o tswang kwa modimong. Ke rata go rapela le wena le mo letsatsi la ka jeno, motswalle, rata gore modimo a o thuse. Modimo ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu gore ofara momamedi salvation, pholoso, promise tsa gago modimo a rena lokileng tse o buileng ka tsona fale di diragale mo bophelong ba gae. A be le peace, a be le tshireletso modimo a rena lokileng. Moya wa gago sireletsege go ya ka Mark chapter 11 verse 28, a fumane phomolo modimo a rena lokileng go wena. Ke kopa tse tsotlhe tse ke dumela gore modimo a rena lokileng mo file tsona, they belong to him right now in the mighty name of Jesus. Amen.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
It's more than radio, it's a way of life. It is 657 AM.